Ladies and gentlemen,
Central Zone is seasoning.
Hey yo, V,
Boom, bye, Mr. Boom, bye, bye. Ego gambling stopper na fly high. Nini shy, babu sleep zikitema mkai. Leta paper kanji bye kama mbwai iwe mbwai. Na kama umepoteza ndo bas kesho hamna stress tena ni steki ziko wapi. Niko na wanangu kizingua tupo kati gang gang kama paki afu kama safi safi. Time binafsi, odds ziko wapi nilibeti odds nne zikapata one cut. Na sleep zikiletu wa mfuati ila kukristize.
You better watch your back.
Na style za kiwaki usitulete sisi kuzingwana na washikaji kisa kudefend peace. Huku peace, dance floor imevunjwa city. Ni sisi na mawhiski na mikeka inatiki.
Na hili dundo la estino ni noma. Na switch flow mana nisha chana kila ngoma. Na matreni ya kidondoka ni homa.
Mikono kichwa ni kama guaya amechoma. Wanangu wananikubali najua mstari wa mbele kuniombea kwa kusali madua. Na Mungu aliyejua atatupa kibali tambua. Haram halali usiache kamali utazingua.
Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nitashinda pengine eh. Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nitashinda pengine eh.
Na kama papa limekata kabla sita kasoro.
Watu we, watu we, watu.
Mvua pesa hindo doma soka toro.
Watu we, watu we,
Afana inta bila salamu. Gangster without a gun. Man with a master plan. Send trondo yangu plan. Kwa nyingi kwanza focus pili chagua kwa akili. Siwi mchoyo kama kanji mtoto wa momba baumbi.
Tunawachoma mana chuki zao wazifanyi situ sile. Na Mungu amesha tona hivyo wezekana lilopanga tilisiwe.
Hakuna baya kula kazi na kikisha zimi mtu kikinuka zuri mbaya dudu baya zimi na fake smile kaka numba na mtoto basuli ugali mkubwa nyama nyingi ziwa ngando bakuli na ukincheki picha safi kama niko santuri afuna mzuko kama iganja nimevutia makaburi.
Leo nibeti meza unibeti mashine eh. Ina hamu ya kucheza nitashinda pengine.